Angubungelele, ngwamukele futhi engosine fresh, ngingusibonelo Pete Ngema, ongumlomo kaBene Diamet weChristian Networks. Sasona uNkulunkulu ayihlele phambi kwakho kusuka namhlanje, kuyosukwini oyawuphefumula kokugcina kula kamhlaba. Kungani sakubekile la, esikhundleni sokukuthatha kusondeze kuye, kazimulweni? Leyo, imbuzo eyinselelo ngoba siyadleka usuku nosuku, izinto okumele sizenze ukuze siphile lokhu kuphila. Kulula kithi ukuqhela enhlosweni yakhe, sibe seyidingweni zethu futhi asethembeke. Sibe seyimfunweni zethu, eyintshisekelweni zethu, emntofontofeni bethu. Kodwa uma ungomunye wababeka amehlo abo, bawathi nje kuJesu njengami. Akulula ukuthi ubutasa bakulokhu kuphila bugudluze inhloso yobukhona bakho emhlabeni. Emva kokuba uJesu wafa wavuka, kade wanyukele ezulwini. Kwangabalelwa kulabafundi ababesele ukuthi bathi kubo, mabeqa bebodwa. Eyi cha, bekuyinto ekhethekile impela le ebeseyibona. Akunjalo, kuyamangaza impela. Ngakho, asihambe manje, sibuyele emakhaya. Soyilalela empeteni yethu, siyiqhubele nempilo, siphile ntofontofo, size sigugu sibe sebudani bethu, sinelisiwe iminyaka yethu. Ey'nkumbulweni zethu ngoJesu, zohlala zikhona njalo, kodwa sobe ingasagqameli. Kodwa kuyona indlela yokwenza leyo ayibanike yona ukuthi bangaxola yona. Esikhundleni salokho kunenkulumo ayisho kwizenzo 1 verse 8 wathi, kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya ingcwele esefikile phezukweni, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. UJesu washiya abafundi bakhe ukuthi bahambe umhlaba wonke batshela abantu ngothando lwakhe, futhi wabathembisa amandla, amandla oqobo, amandla kamoya ingcwele, ukubanika amandla okwenza lokho kanye. Sihlobo sami, uJesu akakushile ukuthi uthathe umhlala phansi, retirement, omnandi, ontofontofo, kodwa ukuthi utshele umhlaba ngothando lwakhe. Futhi ukwethembisa umoya ingcwele wakhe, ukukunika amandla akhe, ukuba ukwenze lokho kanye. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke, sithumele ke WhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena ku Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.